Timu power, Timu power. Timu power to Balumbie. Killing the sound you away. Ricky put up to me.
Baby on Kavya. Watching on Kavya. No Susa Mubanga.
Akawala on Kavya.
Baby on Kavya. Watching on Kavya. No Susa Mubanga.
Akawala on Kavya.
Mina umba we wendito. Sababu yako una kimbia. Mina tako kuche hapa. Nizungumize kwako mambo. Mambo muzuri kwako. Takuja kusikia wewe. Mina taka nichukue nyumbani. Nataka nichukue kwa wazazi. Sababu yako unayenda unaluka luka kila saha. Minataka yako niwaambie yako yona lodurudia.
Baby on kavya, watching on kavya, no susa mubanga.
Akawala yon kavya.
Baby on kavya, watching on kavya, no susa mubanga.